igbo banye n'ọbụ chi na-eme ihe ee unabugo na ụlọkwa chukwu na-eme ihe ee ọkwa ịma nnakalaka na-edu m ibe chukwu gwolo n'ọnya ya emelughe ewumeghe ụwa niile bịanụ bịa solonụ ka anyị jee kemechu ọkwa ekene ka anyị na-enye eze ee onye gosi lakalaka m ewumeghe ụmụ obili igbo abịa gokweni akụ nwa vọnọ mmụ na-ekwu ogo mụ na okwu ọsọ nwanne m wiwa na dansi ahụ owe ewume ewuji m ewumeghe owe ka anyị ga-enedi yoba ye ọkwa onye nyela anyị onye kelụ ụwa niile ka anyị bụ onye agha ya enuwe ọgwụ onye nyela anyị ndụ onye gozila akalaka m ewumeghe ọgwụ ekene ka anyị ji eje ohu Chukwu ka anyị na-ejere ewumeghe ịva melụ n'ime ndụ m ọlọnya ka m ji eti m aleluya n'ime chukwu ụzọ na adịla ha nsọ gị n'enu gasị enu mbaba n'enu gasị enu ọha na eze bịanụ ka kene ya ewuchi mehe olanye n'anya onye dị ndụ bịa kenechu onye dị ndụ nya kene papa ụfọdụ bata jee n'ụwalị rue mmachị va nwụọ ịma fa gbalọ ista va gbakwulo disemba ọzọ ma mụ na gị anyị bata jee n'ụwalị n'ọlụ edisemba ma anyị aṅụla nwa ncha uwe ọ bụ na ezi omume anyị ka nke ndị nwụrụ anwụ onye dị ndụ onye ka emechukwu ịlanuwe owe ewume ewuchi m ọrọ chukwu na-enye nwa ịnụlọ ya nwanne m n'ọlọ chukwu na-enye ego chukwu na-enye dị n'ụlọ ya nwanne m onye mere mma bịa kene ya ị na-anụwe owe onye bilibe ya bilie ee owe onye bilibe ya bili ị na-anụ ka mmụ na-ebe ewume ewuchi m wiwa na nansi ya owe ka anyị kene jehova ya ọgwụ onye nyela anyị ndụ ka anyị bunye aha ya enuwe ewumeghe ka anyị tụbara n'ọhịa mma mma onye nwere olisa chukwu mụ n'enu ụwa ọ ga na-eje nabata ụkwụ agaghị akpọ gị ife agaghị afụkwa ụfụ ilochuwa gị na mba ya anwụsịsị bagwa ọlụ gị ọgụ na mba ya nwuri owe ọkwa ịma n'ọkwa chukwu na-edu m ewume ewuchi m ndị meghe owe akụ nwa vọ n'ọchị na-edu m ewumeghe mụ na okwu ọsọ nwanne m ụmụ obili igbo abịa gokwe m ị na-anụ ka mmụ na-ebe ihe ojichukwu na ojikwu ibe dị mma ee owe ojichukwu na ọkagbụlụ alụ mma ewumeghe owe onye mere mma bịa kenechukwu to one of the genuine. Even Melonia can move it away. A ban to one much while. Devil muddy begging. A bever nothing on. But the loss and domancha. My gift one yet in. In on that politic. My can a battle go watch. One is silly. You cannot work at you. Therefore, no more to worry. Never pull up with muddy begging. My van was alone. On your den, don't you get me too? And I knew it. Oh, hey. If we're banging up watching him, me. Hey, hey. Oh, hey. If we're banging at you, see it, Nicky. Manging up along, what's up? If we're along, we'll come with you, yeah, yeah. One them. Oh, and the other one, and I know that moving. Oh, yeah, then don't you get it? Oh, yeah, believe it, I believe. Oh, yeah, believe it, I believe. And I know it. Can you need you? Mante Jabo, can you see it? And you want no matter no gap. Oh, me, oh, when you can you need you? No, can you miss a week? Oh, go see your quarter, and I'm going to make. Got you.